downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pamalawiwanga.com. Nyimbo za pamwamba pamalawiwanga.com.